ipfunwe no kumanya ngurame nanjye sinza kujya kure.
Sampai jumpa.